Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare sappo e jena lewru janvier hitande 2016 jena yamde soki do Studio Tamani mi de tawa e les maisons de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji di hande yo mor way galo. On compétit wi de kaldale kawrangal engal wonti e jukkitede le lamorde alanzeri de wakkar jono gede de fu antone gede dum won yaade de ngattube koyde mu en le tit alaji ngodude le kaldale kawral leedi meede di le majju wakkar jono be jema yalla hono do hani sagittirade fa ngal yara yeso gubeno tirtode plateforme de kanyeno tirtode azawade be fuube ko li tiwide won golleji kewdi be gollide laamu o jaati nayidi bangue politique kanye e denago le majjum du e tawede fuube ko li tiwide won tit alaji yaade e golleji di kolitiwide dum wonon leedi mali ndi kanye leedi burkina faso de be gondi hokkindirde juude wakkati jono faabe jaawal holo be kaani habirde jihadin koobe be leedi afrique keddude hirnaange de le majju wakkati jono be kolitiwide be ngara wadde le hen lugugol be kokkindiran do hen kabaruuji dino jihadin koobe ngori tiagal ko ngadno bonanday dido bomako do lewru novembre ndu so be tilli be ngadi bonanday dito wagadugo to aljumaat jabbinonde do bomoko do be kolitiwide kawtal fuddi ile kenyen jowingal joddam e deder kanye fina tawano wori le leedi meden di lanne be ngal do kawtal suudu ministre humindu kabaru denaku le leedi meden di fayottu e fina tawa hokkindiri juude UNESCO sekrab di wono kabaru djumo imi jogino do bete hande di bismillah modon e hedade be kolitiwide kawrtangal ngal fuddi ile kenye le lamorde alanzeri nde faabe jaa wakkati jono yalla hono kaldale kawrangal haani yarde yeso le leedi meden di kanko do wono ministre komido hakkunde alanzeri e leedi el goddo hollitama wiyede gede tati de fu anto do non laamu bamako kanye gube murtude fa yottoyo e surobe hakkunde bibbe mali be yimbe le humnibe kabar denagu be du yimbe le mu en jiyama ton fa keben famtade ko woddi ton ko kede Ousmane Diko
horebe hewbe bangal politikaku kolitiko boy kawral ngal ana e do farrati pelaje ana gondi hewde bangal hono dakugol habatobe ngal habali latade hono fedde jokkititonde golle dedu ana wondi etadude le golleji sabede lamu wartal fa hande ton do ujinaji ujinaji sukabe gondi e wayde jande do doktoraji kewde du gollata fa warde e nyongiti men tad wirfade ko conseil de sécurité tongi e sakitande ko kany horma ana hultani kabar o no wori etadirde ni fa warde e jenginde golle kawrangal hono ko batu sakitido fedde jokkititon golle de nyande sappe jeego yaade sappe jeddi lewru decembre jabbindu heba latade ko e le ko plateforme kanye e sema fu gongini se mbajimbini ile e signugo kawrangal hono batti dendangal bibbe lewde fa kaldal wadde e domo ana hani wadde fa dun nanne e sariya le leedi meden yalla den jalta e leedi tiidalaji e do han beedi ke di golleji sakitide gube torroje de gondude du wadde torral le mali fa wadde e lefo leede meden
jado kabaruji do won balle murtude gombe le saha leedi meden dibe kolliti wiide won golleji kewdi be gollide e laamu o nayidi bangal politique kanye fa yotto yo jam e deedere ka do e tawede fu be kolliti wiide won tit alaaji jiyaade le hen kede kanko no dotter almu ag muhammed o ko halido hen do focci tan Ousmane Diko
Bato mawdo wadi famme jaawo ko heddi ko hebi latade men gollidi e ministere soldateebe leedi meden do tobbe yogaaje famme kebadu no habatoobe amen be jabborte pade mabbe daakede ministere nda golli hen jabani ko men gollidi ko du joni o miden donti jawdi mudum famme keba no men jabboro habatoobe men gollidi do sariyaaji kesi bamtiidi du di jonde ministere jabani miden donti noddede fa peledi de joine darantode lennugol jande don DDR kany e natindede e yimbe yo de tobbe kaani faltede fa jokkitagol dabare kaldangal hebano latoro no yafiri
sekrabo do balni tri mi joju modo hedla men bemal anengal min noddirta phase Facebook ngal
tamani
e kolitiwide leedi meden di kanye leedi Burkina Faso wakkati jono be gondi hokkindirde juude faabe jaawi Allah hono be kaani habirde jihadin koobe leedi el Afrique keddude hirnaange de le majjum be ngara waddindirde do hen lohogol be jaawi Allah hono be dertinirta bawde mabbe faabe kaba e beedo jihadin koobe tiagal ko be ngadi bonandaaji dido bomoko do le lewru novembre jabbi non dum miccitede wiide aljumaar jabbi non de dou be ngadi bonandaaji goddi kasale lamorde Burkina Faso de fa kebe famtaade kede ko mi hoora moba mi on do hen ko he ministre en leedi le didi leedi mali ndi kanye e leedi burkina ndi be jidi alan jabbinodo o be fuube kolitiwide wakkati jono be ngara hokkindirde juude faabe jaawi yalla hono be kaani habirde e jihadin koobe tiagal ko be jano hono to bonandaay di ngadno to Burkina Faso to le odo bonanda yimbe lanoga en jottom keddiki le hen chapan en joyom be ngoni barmube ko buri hewde keddibe le hen be furdu yo hobbe non dum non tuba kuube yimɓe le canada en nayon keddikili hen ukraine taton keddikili hen portugue en ɗiɗon keddikili hen français en ɗiɗon keddikili hen suisse ɗiɗon keddikili hen kañum e neɗɗo payiba goto fa hande yimɓele jaɗɗom an hakkude mabɓe ka andaka fou ko gonani oɗo bonoɗo guɓal jeyadinkoɓe ngal ɓe noddirta almoura bi tun gondugal e dande akmiɓe kolitiwide kamɓe gaɗɗiɗo bonandaji ley hôtel noddirtegel splendide kañum e nokku goɗɗo noddirteɗo capuccino ɗeɗo nokkule ɓe kolitiwide hoɓɓe kañum ɓuuri tawede ley hen fa yettoyo e yimɓele barkan kolitim wide kaɓoɓe e jeyadinkoɓɓe almourabi tungal moukhtar ben moukhtar woni hoore muɗum micciteɗen wiide kamɓe gadduno bonandaji ɗo radison bouluɗo bamako ɗo ley majjum ko foti yimɓele noga e keddinoki ley hen
kanko hoorejo leydi benedi moɓe noddirta yayi boni hollitamiwede wakkande mo yano ɗum won to waga dugutode o hollitiwide jeyadinkoɓɓe wala fu mbawɗo daɗude sari mabɓe le majjo o wi wakkati joni noon hani waɗire tan ƴeewe yalla jama o fo hani hon hani rentinirde bawɗe muɗum fa ƴeewa haɓa e mabɓe le majjum do hollitiwide wakkati joni o sina ƴeewe yalla hono yimɓeɓe fuddu pamirta fa ɓeɗo jeyadinkoɓɓe kaɓe mi haalni on wiide en ka wakkati nde kaldal e kawral ngal fuɗɗannode wakkati joni o ɗati keƴama ley hen ƴeewe yalla hono fina tawa hani ñiɓirde ley leydi meɗen ndi fa jaam e deƴere ñiɓa ley mali fou e malgal muɗum suudu ministre huminiɗo kabaru jaam e deƴere fa ɓiɓɓe mali fou nara damal gotal deltira damal gotal kañum uniscoɓe landiniki kawrital malgal keñen ɗo bamako ɗo ley ngal ɗo kawrital du baale haalananeɓe gouvernement kañum fa yettoyo jangguinoɓe kañum e yimɓele ko nandi e muɗum ana toon keɗe kanko sokiki meɗen goto noddirteɗo Ali Dew o ko haali dow hen
aya hande mino gondino e kawrogol hakkillam min jaati laannaɗuno famin ƴeewa no adnaro mali jaati yarata fo kawral gara mino mbirano min daarino ɗimɓe fou gadɗo UNESCO gadɗo nations unies fomin gara min gaɗa battu e ley battu nde mi merano programme goto e programme culture la paix fa duuɓi joyyi e ɗum woni radio télévision kañi ɗi fou mi daarano famin warano hon fou min garano merde min ɓama kay fa kiral fa mali en fou gara ɓe jooɗa ɓe gaƴono somi gaƴino jaatimi ko ganduɗa fou adnaru e batu ko sawu wadde famin yalata
walde huminiɗo hono wallude baale haalanane ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide kamɓe koye mabɓe koɓe balli baale haalanane ɗe wakkande gaɗanno majireji mum ende ley leydi meɗen ndi ana yaha fa e milliardeuji capanɗe nayyi CFA keɗe kanko noddirteɗo Pierre Nicolas Meydo ko haali dow hen dow focci tan Ousmane Diko
yo ley gueɗɗe tati min ballirtaɓe arana ni fa ɓe ɓeydoro ŋeeñal ley andal ɗiɗoɓen mum linoraada ɓe jawdi ley anniyaji ɗi ɓe ɓamata tataɓe muɗum yo yirwinde golleji kaldal hakkude OSC yo ɗe gueɗɗe tati ɗe galda goni nuyle e pawsde wallata hande min ceedi ko puɗɗoɗe wattande hakkillo golle sandu jeego ɓurdu e jeɗɗa ɓurdu walloro pawsde suɓade ONG suɓade ONG ŋaji juɓɓinoji heeƴo golleji mum en ley duuɓi le sandu jeego ɓurdu e jeɗɗa ɓurdu ndu yo milioji temeɗe jeɗɗi men gaɗate ley muɗum caggal milliard goto momin ganno e ƴaɓɓade
ko Oxfam holliti wiide ley hen ɗum wonnoon walde humminide haɓude e wayde potal ley adnare allah ndu ɓe mbi sa ƴeewi ley nokkule ɗe a tawan hono ɗum won ɓurɓe fou jogade jawdi ɓe a tawan ley temedere fou ɓurta neɗɗo gota e ɓeɗo yimɓele so ɓami fa jawlele mabɓe ɗe pecca ama ley kedde yimɓele ɓeɓe kolliti wiide wala fou tampowo kasen ɗo mali ɗo sen kolliti wiide wakkati joni wala fou mo yeyno ɗum worri ɗum wonono tajiriɓe gorri dow talkaɓɓe wala fou moɗo suuɗini kanko ɗum won noddirteɗo docteur Etienne Fakaba Sissoko o yo jangguinowo jande dow dowure gal keɓal le leydi meɗen ndi keɗe ko haali dow hen to faccitago Ousmane Diko
ko ɓuuri ko toga ko yo ɓurdinal gongal hakkude yimɓe ɓuuri fou aywinade ngal ɓurdinal ana jogui doole sa ƴeewi ko woni hakkude wonɓe galluje e kereduji me e tawi ka moye tan sa ƴeewi eto jawdi leydi ndi fou temedere fou capanɗe jeɗɗi ɗe yo ley galluje ɗe gaɗete ka e ley kewal yimɓe noon temedere fou capanɗe jeenaw e malinkoɓe fou yo ley kereduji meɗen jooɗi fay ley gollirɗe suudu baaba ɗe ɗen e tawede hono ŋeeñiɗo golle ley jande na cellal fawarde e keɓal golle fou yo ley galluje ɗe noon ɓe wonɓe ley muɗum ana ɗallide e ley malinkoɓe heddiɓe ɓe ndenno fa hande tiɗalaji ana keddi e wonde to hoɗuɓe ley kereduji meɗen union européenne et gouvernement royaume uni e leydi suéde goni babatoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeewe yello ɗum ne ley réseau ngaji ɗen puɗɗiranɗo bannambaɗoɓe kolitiwide suko jokolle goto o pullo noon du wiyama kanko yimɓele bomɓe sumbu palima hakkude touba e bannamba ko yimɓele bomɓe sumbuɓe palima ko hollitama wiyede ɓe tetimo ko yaata million ji jetti CFA ɓe kaɗay ɗon taɓe nangimo ɓe piimo fo o barmi wakkati joni o naɓama dogotorore to bannamba toon wuroto en gardan faado kuccala do be koliti wi do non suudu walde humminin ton kabaru himme e yurmede be gonde jewde hono yimbele be gala bawde gombe tonbe paabiro do e bangal tiafaje le majjun wakkati jono holitaabe be paaboto do non commune nga jeego gondi le laamu kuccala o le majjun dube jokkiti to golleji di fanoga e go lewru janvier se wuroto en gardan faado sigaso do be koliti wi ko yaata yimbele chapande nayobe gana golloobe le laamu holitaabe do wakkati jono kambe gonde tottindirde to hakkilaji faabe jaw yalla hono sukaabe leedi meden di kani haybede le majju wakkati jono be pamminan ton fa do won sukaabe gombe tobe be pammine hakkeji mabbe no wordi le majju do holitaabe fa hande do won baale hala nanen edu tawete le dido golleji lannibe o do golle baldi do won walde no dirte save children secrétaire do kadete nyalom hande o kabaruji meden di hollitide tan wiide tan watto nangiri en juude ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yotere meden de an wodi mi joti do won hedibe min do radio dande douansa.